bantu banange muli omutya nebaza mukama nelela bakune subire nti no bigenda bulungi awali mukama na nyini buyinza bino byendese byetaga matu bino byendese byetaga mutima omanye byange mbiwaka kasela twala nobudde nemisabira zolwalele kize kinyocha bebantu bana abatu tijisa bebantu bana abatu wana wana abantu wababajja begonza tobawe namba yo tobawo mutima gwo akuyita muzeyi akuyita mami ngaline ludda kyabala olumala okukifuna lumanya nti yali takikakasa ago malobo gabwe ge bakozesa okukufuna musajja watu mukyala watu neweyuzayuza oweyo kyoli abantu abo bakoya abantu abo bayuza emitima nze nina amagezi gempa toba wa namba ya mutima gwo gezako bewale bw'oli wakanya ebyange notabikola olyekyusa toba wa namba yo toba wa mutima gwo toba wa namba yo
bw'oli wakanya ebyange notabikola olyekyusa
toba wa namba yo muntu wange topapa mbalabye banji akusudiya sudiya kuyita sebo nga nebyafumba birina ntoko olumala nemuyawukana yanyumye emboozi zikukonjera yakukongoola nakuswaza swaza ayagala olwonna bantu bakukyawe ekinewunyisa ku bantu bwe batyo amagezi go ge gabawanguza bwe batukeyo ne befulafula ne bafunye ngumi bakube mutwe tebakulya sente wonna we bali obuse bwabwe bonna bwe bumu wayogerera tomumanya nawe kwoli tusabe mukama batuyambeko tulabye n'emitima egyekikusakusa nga tebanaffe be befulafula bw'owonya ekinnya yakusindika ogwe abantu abo babonyabonya nze nina ekiteso kyange toba wa namba ya mutima gwo gezako bewale bw'oli wakanya ebyange notabikola olyekyusa toba wa namba yo toba wa mutima gwo toba wa namba yo
bw'oli wakanya ebyange notabikola olyekyusa
toba wa namba yo balanga noga yalimu bakutudawe lamulya nabo nemubengandela tebabula awoza anti ngeno wakutunda waba wafizi nga bakyasoma bwe yafuna diguri nakufuukira engo mu kifo kyokusiima nakulangira ate kyobusente bwobwe wapa byali byadda tulabye banji era batukeetakeeta omulaga emikwano nakukonjera nafuba kutatana ddawo be bantu bannaffe betusembeza tusula nabeera tukola nabo gwofunira omulimu ate yakukyukira olufuna sente nagulirira bwe bagobe yateladde wawo abantu abo betweyimirira abantu abo abajja beegonza batukende kaffe twafuuka budala bwe balinyira okutuuka gye baagala okugenda windeetera ekiteeso kyange titoba wa namba na mutima gwo gezako beewale bw'oli wakanya ebyange notabikola olyekyusa toba wa namba yo